kuntu
owakudde enjuki nkambwe nno mu budde bw'omusana onookaaba owakudde enjuki nkambwe nno mu budde bw'omusana onookaaba oyozezza njeru maama daba booyanise mu ttaka nno ndaba enkubijja kutonya tuliyita eddogoobi babisiraale weebase bweru wanjo ate tuweebisa okunamya bukunami wammanyi ddondi mbyena sibusawo emmere yanaakugaaya abudusitera kunyiiga naye gwosuse mu bammanyira kati nkulaga ndi muyimbi nze simanyirwa kuba simanyira weemanyi oli bulungi naye obulungi bwe obundi mu maaso enzibiriza sikutenga ne bunyuma birooto nze sikuloota nali nkukyayo okukwagala nali ngaakuyamba manya ekituufu sikwagala nanti oli mukyala
Now
yoga.